Max D.
Moshiya Kolo ndo Kolo.
Back Records.
Kolo Moshiya Kolo.
Tsunami anda Mikey. Kas kas.
Siska.
Totolamdo, 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 totolamdo se. Totolamdo, 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 totolamdo se. Nika super nika dam nika noti. Luku yake juu chini ni ya noti. Totolamdo, 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 totolamdo se.
Kitu ni long, inabidi ni hold nikienda kolong. Kwa choo ya kuskoti, guza flow. Kwa choo ya kuka, inaguza makojo. Long, neza jibije. Long sana niza jibije. Long niza jibije. Long sana niza jibije.
Napiga magoti na zimeshika na piga ripoti. Napiga magoti na zimeshika na piga ripoti.
Okay okay, toto la mdose. Toto la mdose. Toto la mdose. Toto la mdose.
Totolamdo, 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 totolamdo se. Totolamdo, 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 totolamdo se. Totolamdo, 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 totolamdo se. Totolamdo, 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 totolamdo se.
Baso anaringa jua kona mali safi kadem. Kanaringa jua kona kala safi kadem. Kuchunguzwa kumbe ni mali ya umati. Super siku fiche mina taka katikati. Na sina deni yako lakini na kudai. Na kama hunipei niambie upeanangi. Na kama huitaki niambie utakangi. Na kama huipendi niambie upendagi.
Kwa tenjeni na folder, ndani ya folder. Kuna other folders, na other folders. Na sele na mabola, wenye madola. Na medina malola, wenye bastola. Jalikon na pika chapo rectangle. Pika za triangle, sima chapo iwe sako. Jagi life dina right here zitoshani. Sura ya idina IG ya zifonani. Ikidinda kurise na ingiza katambi. Na browse history mclear. Okay, okay, toto la mdose. Toto la mdose.
Totolamdo, totolamdo se. Totolamdo, 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 totolamdo se. Nika super nika dam nika noti. Luku yake juu chini ni ya noti. Totolamdo, 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 totolamdo se.
Kasupa ni katamka na pena ya gudi. Yo upiga magoti akilia aliti. Chilitini na kisi toto wa mdosi. Niliteka akati chipo chipo muitu. Niko mavitu ziripotitu. Nikuteke tu mimi kwa komku. Niko mavitu ziripotitu. Nikuteke tu mimi kwa komku. Chapa chap chap ka ubaya jaba. Pasa jaba na vile wanachocha. Mina saga di Zanzibari poti. Zigi mingi na bado na mamini. Piga chumbi limbi ziri boti. Takwa kando na girimba na mbogi. Piga chombi limbidi ziri boti.
Totolamdo, 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 totolamdo se. Totolamdo, 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 totolamdo se. Totolamdo, 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 totolamdo se. Totolamdo, 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 totolamdo se.